Yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. La, 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 la. Nishasema koko onga sichoki. Wale tuwe na polisi singoki. Baby una utamu wapi, pizi raha msweet, nitazipata wapi? Popote utapokwenda sikosi, sikuachi wapate nafasi. Benzini nishafunga fesi, uko peke yako, we kwangu utoki. Unanipatia, nanijulia, naniwezea. Oh my queen, nanipikia, nanifulia, ikizidiwa. Nipo nawe, sasa napata nafu. Nitake nini, nisipate my waifu. Tujichunge, tuchunge benzi letu.
Dali, ah, oh, dali.
Yomba sweetie.
Dali, ah, dali.
My vanilla baby.
Dali,
hey, hey,
oh, dali.
My kisura wage.
Dali,
oh, 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 oh.
Dali.
Yomba sweetie. Kote wendapo nataka kulinde kwa kingora. We peke ndo unanipara. Ukichoka za bongo ntakikisha na kuanga kwa dola. Hata tukigombana mara zote na kuaga mkinya. Staki ukose amani, amani. Benzi pingu mepana, menificha sitoke mazima. Nikubishe minani. Chantena kwa nani, na wapenda kwa nani. Imepa watu wote apa duniani, pika moyo kumshinde shetani. Atwe wote maeshani. Ukipanga wondoke basondoka na mimi. Ubaridi bevili kwa barafu. Nipo nawe, sasa napata rafu. Nitake nini, nisipate my waifu. Tujichunge, tuchunge benzi letu.
Dali,